sise babulala umculo wethu wodwa ubuye uqedele yethu akhona nabe sise babulala umculo wethu wodwa ubuye uqedele yethu ane ngabathule sho Oh,